EMV Records.
Ni bahati tena lala kitandani unike kwenye shuka nishike mahabani nizike mama basi mtoto mkumbate kwenye chombo nizambe maji ya wine kunyunyuzie au navyo nishika hapa rudia ongeza hapa mtamu baby unavyo nishika hapa rudia hapa ongeza hapa mtamu baby unafanya roho inagonga
inagonga
sijiwezi unaniona
inagonga
unafanya roho inagonga
limenipa sifa umenikamata nishika nikakamatika baby unavokatika penzi lako limenipa sifa moyo umegonga pa 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 moyo umegonga pa 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 pa
my baby baby unafanya roho